Shingo, shingo, yeah. Watch my love, love, bite, love, bite. Why you was so single, single? Wakinyona nawe wazira, wazira, yeah. Well, uketembea nyumba bingi bingi, itofuni kipini shanga bangili. Nani pagami kiwili wili, tukiwa wawili wawili wawili. Miuno kiindi chori chori, napyojua kulisaga kachiri. Nani pagami kiwili wili, tukiwa wawili wawili wawili. Waonyesho navyo dondosha, kapota boki unobambucha. Wamera ukamini likesha, walikutaka waka kukosa ehe.
Dondosha, idondosha yo, idondosha yo.
Dondosha,
idondoka yo.
Dondosha, krikiti kata, kiuno binjuka, dona nikosha. Hapo swadata, fanya unabinuka, basi dondosha. Sindimba chakacha, ndumange kapuka, wali dondosha. Fanya kunichachafya, nizidiwe huka.
Nyonga umejaliwa, kakupa mama. Utamu sukari ya miwa, uko mwanana. Kweli umetunukiwa, we mwanana. Kumesha wanokuvizia, hey, waonyesha.
Aya, dede, highway. Nyonga nsogeze, highway. Nise benze, highway. Aya, jibebe, highway. Fanyo na dege, highway. Ile geze, highway.
Don't know,
nataka nichungulie, ina mani chungulie, nichungulie.
Inuka kwa juu, tetemesha,
nichungulie.